Radio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Kala kedi do studio tamani oda sa yo sagi kuma don Ousmane Diko halanton kabaruji gondi do di yude menzan la presse la bamako den no gani kante wonane to bugi jande to alarbare handen sumele buube may ganati menaka dum wadi wattu mo kabaru denagu gani fasanen den yib region o kebi no kulitira himmeji mo en gobe gacha msa fawarde habato barkanbe penni kayfoje biidbe machine bini civilien e wi dunke infam non farratana e gollidal hakunde gobe da e barkan sabe sabanto no wadde walde hakunde sinuji chapane jeddon yimibe korose ngari bamako do batte basi kebi hono famenede heedi laamu e wi laami be non be ngadanama ngedu yo di ngoni sembe kabaruji dum en jogani on bismillah madon e dosti je tomani Premier Ministre Soumaïla Boubé Maiga nati menaka handen ton hore jogo farma haldi hawri haldi de kewde e yimbe ton nenno jahol makko du ngol wadi du wattu ma region o wonde cadele kewde hono masibaji di kera ko no sibili en hewbe fa yoga ka heddi le hen e le ko sikitabe yo terusi en goni sababu mudun banga gollirde on nafoje de du premier ministre o du halanama kasidine kewde ko de jama o yidi handen yenga keddan o moro wegal fa bedro den fam
ndi wo sumaylo bubbe may gaka yottiki menaka le nyawlal seeda jono duubi sappo e go ko lamuke mawdo yottaki le o do nokku caggal ko kanko amadou tumani touro o yaano ton wakkande mo lamino leedi ndi bubbe may ga waran yida e yimbeele halanane en gombe le yi de do gallure caggal mudu do waro yida yimbeele wobbe kasen le kikida ko lebbi tati farde woteedi wadde le leedi meden di fa hande laamo wirfaaki le de do nokkule rejo o don jogitti dallaaji mawdo ko nayri bangal wayde den ko mettitelen wille ko jabbino ko civil en chapande baraton sumaylo bubbe may go ndarto hokka yimbe wonbe tonbe hakkilaji lobbi yella lami be an brifito e nokkule mudu en kambe yimbe wonbe tonbe be kolitido ko be domri mo nyalo mo hande o ko idum heewi sanne ko nayri bangal kurangaji en diam cini dam kanye e rezo ngaji on wonde wadde goddo yagol chagal ko mo wonno yilaru makko mawdu so mo yotto yikidal gawo tumbutu motti mettitelen wille baddi tan ko mo iwle rezo motti o ko bonanay dan jahatan beedo ya le on do wattu du hotel banyangaragel nana
e wi honjotobe yogabe hono jawl premier ministre o du hawri wattu ma region menaka o hasindini ko heewi e wi mabbe non ana wawi joinde hakkilaji sabano hono nannude e jatadu fawarde e jabbade ko yaawi hono kasindine jamaje de kanko baba dakono lugotodo ande li ess mali do wonko sefodi e maram kulbali kedda na umar waygalo
duɗo yilaru o yaha ƴewto yo yimɓele gomɓe tonɓe kulle fof koɓe ɓuuri hasindinde ñalawma hannden o yaha holli tayaɓe du wiide laamu ano wondi wifade dow ɗiɗo nokkuli seeɗa seeɗa caggal muɗum do haalano kabaru wotteji ɗi gori le leydi ndi o ƴewtoto yella hono yimɓele gomɓe tonɓe kaani wattirde koyɗe muɗen o ɗiɗo wotteji kaani waɗirde oɗo nokku en fo eɗen andi wayde yirwere ana toon ɗiɗo haalaji fof ngaran kaale kañe yimɓele bondereɓe gomɓe le oɗo nokku ñalawma hannde o jogiɓe kaɓorɓe golɗo jahol air ngaji seeɗa ɗum wawa timminde tiɗallaji ɗiɓe jogi ɗi fur tiɗallaji ko nayiri bangal ndenagu gonɗi le oɗo région
kala ko jiɗɗon famitade poɗa fayde bembel amen ande facebook na twitter oɗon mbawi du noddude numéro 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fo dokkon hakkillaji moɗon masibaji fewde civil en gadi mayɓe ko ɓadato temdere le région menaka o nenno guɓe gacca msa fawarde haɓatoɓe barkan ɓe kayfa masibinde ɓeɗo civil en gollidal hakkunde guɓe ɗe e barkan wona ko lamƴi saabe waddanan noon civil en sinuji haftude e wi dunke en faamu le mali ɗon ɗum kanko andré marti keɗɗen ko sefi le faccitago oumar waygallo
ɗum
tiɗallaji noon saabi de sa ƴeewi ɗeɗo guɓe joyi en kaɓorɗe yo jaleño muɗum en darini gacca a tawa imhadɓe darini msa yo guɓal dawsa hakkuno feeso yimɓele woɓɓe ana hakkunde maɓɓe ñalawma hannden o min miɗo mili so ɗum hay baka tan iɗo wawi waddu tiɗallaji goɗɗi kasen so basiji immo hakkunde jaleño gonɗi toon ɗi koɓe gondi e gollude ko ɗum nafata ana wawi ɓe jiya nafa on ɗo wattu ka ɗum duumatako armé france o hoɗum waɗi soɓe gatta lugaji maɓɓe ɗi le wuddu leydi ndi menaka tan ɓe gatta ɗiɗo lugaji soɓe telay tan iɗum wawi waddude kutteji goɗɗi kasen fewde e yimɓele
entre les populations
et wi gollirde hinne e yurmende ono yurube dun kam yenne yurmende chapane jeddo en jeddo yube korose ngari bam ko do notama nenna e wi horeje mudun ka nelabe gouvernement jotti ke nokku do be ngoni do balligudu be nabanama nenna ngureji e ko nafata fu nati e juude be do hebbe torra baton basi basiji li cercle koro di kanko almahadi ibrahim toure o ardo golirde de wonko sefede ousmane nyali buli kedam
service technique on pure essence
el amay ñongiti be jehi jewtiki be do yimbe le ñongiti be yubbe le laamu koro e yimbe le chapan en jeddom suudu ministre humnindu kabar himme e yurmen leledi meden di jewtiki yalla hono balli goji di ngori be ballirama ton goto gawri ton goto maro kiloji temedi de chapan e juy kosam kiloji temedi juy sukoro bidoji 20 litres ne bantigaaji sappo e tati kaake goddi kasen du be dokkama siyoji noga e juy dande juy do be kaani sorde e balngaaji didi dara kanya arkilaji chapan e juy be kan sorde min dokki be du yite ngetengeli nangge faabe keba yaware le nokku mabbe o on wakkande min mati be garinde furu min nabbi ton yimbe le dogotoro en jaha jotuyo do dum wor
pour examiner l'ensemble des cas
tiagal batu jodi do nyande didi lewru me 2018 koro mobudo du hono don son kobe koro bankasi banyagara kany e duansa tiddinobe hertabe sukabe dido cercle ji nay hono walde dama amasagunde ka bami adi selde imadara li pala do basi di ngodi do nanno dama amasagu honni ke fa ko do buri haadi wala ko yimbe yogabe gondi e wadde war hore e inde mudun ko batu mudun wadi le ko as e fabiko jangobe université kabaladu ana gondi e woytade batte taade fi uditingol campus mu en nan uditingol gol odon duuno odon nokku fa jangobe ngona li hen ana hasindina fa hande nan fa ana fa bobbe du jande mabbe hore non kolliti golle mudun taadali sabe uditingol mu wadam boyata kede ko mi Umar Waygal man kebani on
jande do wure do campus wala do tiida laaji kaadata no goto e jango jande do wure to kabalato hollitiri wiide Mamadou Mark Sissoko yo jango lettre kede mako mo sifi do henon tiida laaji di mo jogi
wiide heppane uditingol campus sabe de juudo kulbe warde ga ana woddi fa sanne ana bado kiloji sappo kana ndawa se keba mobi
hakkilaji jamarne an fecci do hen won hollitimbe wiide wana campus o wembi dum en kanko guro jallo yo jango sociology o holitir wattu jono dum wana hono tidallaaji ko mo haani fewtude o wi won tidallaaji goddi kasen di jangobe jande do wure jogi
la vie même du campus
wande le campus anana ba jangobe tiagal e kebata al musaddaaji mabbe jaati wana haal fa be kinno jande
la relation
fa o do campus utte dabareji anan gondi e fiedle hen fa yottodo sukabe kaani nyamde jande do wure de kanko lamir o do nokko holiti widle yontere warore de yido golliji ngara timmude kedema ko ko yaya ko teew ko mo sifi do hen
les procédures sont quoi il faut
dabare mo don kana sundu wawa wonede talki jogal majjundu tangé dabare ju goddi ya hawrde jangobe be e do ko be kani yobude jangobe be kany be walde sara be sukabe l'école mbaddam fa ande ko lende fu hani yobanede
pour les lits
fa odo campus outé idum ko sukabe jangobe jande do wure dartuno wakande ngaddo murtere mabbe le lewru février jabbinondu murtere balde tati
Studio Tamani, yo fa ballamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
Sengarte kabaruji region ngaji meden keben famu hono yimbe jomben kabordo be anda ko ngoni ka ciuti kenye dun kiki watu kiki do prefet nangu e donno mudu mobile hakkudo motti e kadjal nanno leereji kewdi tiagal ko o golle wadi ko anda ka do o lamu ke kanyo donno mobile ngoni fa handen ono soda be ka kolliti ciogu mangoro ana tiidi kati hikka ciagiwel mangoro fu yo temdere na mangoroje tati fu yo buudi chapande nayi wurde fu buttidinde ciode tenado watere fu nogay warti fa chapande nayi soda mbi kambe sottobe be bi batte ko mangoro go fu yo bamako na leede godde de nabate sabani tiidugol mum projet bursu jakidu fuddi fewde e bibbe rewbe tumbutu caravan to class kanyi ONG yirwere sahal ndarundiri e odo golle pati o debbo amerique jaki ofner puddo hono caravan to class bari ofner yeggite nenno yo wadde fa bibbe rewbe keba no jangira le université ngaji lycée ngaji de tumbutu odo projet woni ko darani nen yo do kaddu de di do kabaruji fande kedde hedade yotrema ne yeso yon tawdo ko radi.